Katonda wange muwangu, muwangu sike jinja. O wange muwangu, neso zazi singonu. O wange muwangu, muwangu sike jinja.
Yese tuku tuku.
O wange muwangu, nenya jazi singonu.
Ayo Montez.
Nero jizanga, ninechi ndese chenja uro. Eyalio bubinzi, Katonda ya mfula wanja uro. Webyalinga bikanye ebyensinga bikute Yesu yabaddewo kulwange kulwange mafada kati nawe mwesige musembeze ebizibu byolina bimukwase
ono yasinga Almighty God Almighty God
Katonda wange muwavu muwavu singe jinja owange muwavu neso zazisingono. O wange muwavu, muwavu singe jinja. O wafe muwavu, nenyanja zisingo.
I'm a living testimony, he never let me worry. Zono ya malebi ange. Nafuna maravyo na, no mutima nengumu wagona. Bumusana, buyinza bumusana.
Oyo yagaba sente, oyo yagaba tembe, oyo yagaba buramu, oyo yagaba nzaro, oyo yagaba sente, oyo yagaba tembe, oyo yagaba buramu, oyo.
Kati nawe mwesige, musembeze, ebizibu byolina bimukwase.
Ono yasinga, Almighty God, Almighty God.
Katonda wange muwavu. Muwavu singe jinja, owange muwavu, neso zazi singono. Owange muwavu, muwavu singe jinja, owafe muwavu, nenya jazi singono.
Webyali nga biganye, ebye nsinga bikute, Yesu yabaddewo kulwange, kulwange mafada.
Nafuna maravyona, no mutima nengumu wagona. Bumusana, buyinza bumusana.
Oyo, yagaba sente. Oyo, yagaba tembe. Oyo, yagaba buramu. Oyo, yagaba nzaro. Oyo, yagaba sente. Oyo, yagaba tembe. Oyo, yagaba buramu. Oyo,
kati nawe mwesige, musembeze. Ebizibu byolina bimukwase.
Oh.